isku doortay baan aho ku dadaalayaana hayga aadin meel kale bay
Kuma deyni karayi.